Sababu kwenda mbali na mebrudi na ito mali. Si ulitaka taka mali, kani unachoka mbali. So mkidona mimi tena nombo kai kai mbali.
Tizo ni kwamba nimeanza na ukrasa mpya. Na rizo ni kwamba nimeanza na ukrasa mpya. Tatizo, 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 tatizo.
Story kiba, mama wanu kiba, aweni hella kiba, samono mecha na nao, how? Waloni zidi kete, wameku wacha mpake, tatizo weki cheche, au labe wesa hao, nilivo visha pete, nasikia woli catch, nataka tu mabeste, haiweze kani hit, atweza taku match, nataka ku revenge, hapana mama swears. Najua wuna moyo, pia wuna nafsi, ulini pende la ulishindo tukubaki. Wuna moyo, pia wuna nafsi, metaji yako sikutimiza kwa wakati.
Ulitaka taka mali na mezizo sikona hali. Kwa sababu kwenda mbali na mebrudi na ito mali. So nataka taka mali, kani unachoka mbali. So kidona mimi tena nombo kai kai mbali.
Tizo ni kwamba nimeanza na ukrasa mpya. Na rizo ni kwamba nimeanza na ukrasa mpya. Tatizo, 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 tatizo.
Reason to come back.